DutchMsafi.com.
Easy baby.
J for the sound.
Shemeji, nilivokutana naye, huyu dada alikuwa shemeji. Tukatambulishwa ndo tujuane zaidi. Hila ya mazoea sasa nayaona yamezidi yani.
Ni mara kanambia muone wangu anazingua. Eti ananitaka mimi ndo uamuzi alochukua. Mimi nikapata mshtuko, shemeji alinishtua. Mwisho akauliza kusagamua si unajua wewe. Nasema nimemuomba Mungu anipe baby. Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae. Nasema nimemuomba Mungu anipe baby. Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae.
Arubu was poppy. Sapote nchimbi Chambi steka.
Nasema mesikia kilio changu. Ametibu maumivu yangu. Ameniposa isi yangu. Atulize umoyo wangu. Hata mseme ana nini. Hata mseme ni wanani. Hila nacho jua mimi. Hili ni wangu mimi. Hata mseme ana nini. Ni wanani ila nachojua mimi. Huyo ni wangu mimi.
Nasema nimemuomba Mungu anipe baby. Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae. Nasema nimemuomba Mungu anipe baby. Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu. Saki vipi nikatae.
Unambiwa mgambo wa faigwanda za komando hapo. Fidomu Music, Awis Papi, Sajenti Mejiki, Chibwali Po. Watoto wazuna kunasia madola baita nisalime chondo malupo. Summertime, Shaq Sisera, Bigila She, Kibaiti, we, Chihuahua Skoteni wapide ukanda. Miss Tiger.